Ndabye bangi wenkulidde okutuuka gye ndi abeesiga ebintu Katonda bye yatonda obutonzi Abasinga beesiga ssente Abalala nsozi ate abalala mayinja Omuntu n'addira ekisaka n'akigamba nti gwe onoobanga Katonda wange anwanira ettalo Abalala beesiga mmundu zaabwe Emisinga nebamu nga bamanyi bye binaabalokolanga mu ntalo zonna neesinga ekyo kye kyali ekituufu omulwanyi namige mu bwakabaka bwe Busuuli naye amani teyandibadde na kizibu kirala eky'ekigenge munda wadde nga yalwana nnyonnyonnyo entalo era ng'aziwangula naye luno lwamumegga wansi Abafaanana ng'oyo abeesiga ebintu entalo bwe zijja bafa bubi ate nga mangu abadde yeebuuza nwaniraani ng'oyagala okumanya ekyama kyange nze Yesu y'ensonga yanwanira entalo
yanwanira entalo zange
yanwanira entalo zange Yesu
yanwanira entalo zange
oh yanwanira entalo zange oyo
yanwanira entalo zange
yanwanira entalo zange Yesu
yanwanira entalo zange
banange yanwanira entalo zange
yanwanira entalo zange
yazirwana kubanga ayazisobola
yanwanira entalo zange
oh
Otambula mu kkubo n'olaba abantu Batambula bagaziwa olw'okubayiriza kisibye munda Abalala beesiba butambaala Abalala bafuuwa mmindi Ku byebinaabalwaniranga Entalo zonna siryerabira musamize yangamba nti Asobola okundoga mpe namuddamu nti yangu yaako Abantu abandaba ne beewuunya nnyinula yaani Zeko yagala okumanya ekyama kyange gwe Yesu y'ensonga
Yanwanira entalo zange
Yanwanira entalo zange Yesu
Yanwanira entalo zange
Toyinza kunwanyisa gwe n'ompangula
Yanwanira entalo zange
Kubanga anwanira ye yawangula da
Yanwanira entalo zange
Oh yanwanira entalo zange Yesu
Yanwanira entalo zange
Yanwanira entalo zange
Yanwanira
Ezo mu moyo Yesu yazinwanira
Yanwanira
zonna zonna
Yanwanira entalo zange
Yanwanira entalo
yakuwangula nnyo lwakuba
njakusobola
byonna kubanga ye Yesu yanwanire entalo zange
Yesu
yanwanire entalo zange